Jemfu dekwa wamfu Amazima te wadika Besanze binji mukubo Ebi nyigo mutima Nolumu nekulira ngangoye Nenjagala ntulemu Setani jafana kuba Atende neyongerayo Sengata bade kwe mukama Ani aninyambye nange Zokubomu na mulero Abadde katonda Wagana abalabe bange munange Abadde katonda Okusonyi wanandi sonyi entia Abadde katonda Okuyita mumuliro kubumboja Abadde katonda Umuyako mungi nensomo kenyanja Abadde katonda Mubyonanze byempisemu Abadde katonda yanyambye Sirina 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 mulala Tonja guliranga Tondeka kubera bomu mukama Murugendo rwange Zemba mukumu bobela nange Yekwe byonabye netaga Tondeka kubera bomu mukama Murugendo rwange Zemba mukumu bobela nange Yekwe byonabye netaga Mbere nange ngoberere Gabuli chokola chenkola Nemoku waba Kubaba lave vantese mukubo jengeda Basi nyobu nyambu kwemu Nemoku wangula Ulaba ngabiri webito mukama Nteka mumukono gonange Onsitulire wakulu nge mpungu Wafune chiswalo Toneka kubera bomu Taga urugendo rwange zemba mukumu bobela nange ekwe byonabye netaga tondeka kubera etaga kwe mukama urugendo rwange zemba mukumu bobela nange ekwe byonabye netaga Mbamani, tinja kusomoka Sibisobola ngani womu Sirina lugendo gondi wala Mukamanyi zisabyo nangoli nange kusegere Uba mkubo mwempita kanyigo kanji Uwabuza uwabuza Na ye mani goli nange Ya kutuka jendaga
Tujja kuwangula
tumwekwate mukama tujja kuwangula